dugsiga sare oo ay weeldhado doonta degmada Bardaale iyo waliba si wada jare anshiid dhigay wasiirka wasaaradda arrimo gudoo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed wasiirka wasaaradda abniga ku higeenka gargaarka gudoomiyaha gobolka Bay dhismo iskuulka dugsiga sare ee degmada Bardaale waliba galanta ka haytay wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo kaaladaasa hay'adda atree Soomaaliya waliba goobta la kashiidikay dugsiga sare ku hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda walbarashada Koonfur Galbeed Fadal Cabdullaahi Mursal
wasaaradda amniga wasiirku kanka wasaaradda gargaarka gudoomiyaha gobolka Bay iyo guud ahaan marti sharaf kale degmada ay ku midaysaa degmooyinka oo halbowlaha leh dowladda Koonfur Galbeed kaas oo geeg ilaahay inay suurtageliyay inaan dhagax dhigno iskuul dugsi sare ah maadaama degmadan dadka korriyay oo todoba qof oo sideen bilaabay inay ku eegaan iskuulada dadka farad imtixaanka dugsiga sare mayba muuqatay in dhinaca oo iskuulada dugsiga sare ay ku yarin dardaarka madaxweynaha uu u fuliyaan wadahan degmooyinka dowladda Koonfur Galbeed inay lahaayeen iskuul dugsi sare ayaa mashruuc aan weyn suurtageliyay EU-da iyo fuliyaadyada ATRA mashruuc la hawlgashay iskuulo oo mashruuc oo islaahiyadan ah siga mayse aan perfect mahayn oo degmadan oo primary ah laakiin kan geeg may beddel iskuul secondary ah may geegnay kulaha madax hay'adda oo nila socda oo mashruuca madan ku ah iyo wasaaradda engineering wasaaradda waxbarashada federaal engineering iyo ATRA waa may isla socotay shaqadii iyo dhagaxdhigii muddo bilo gudaad ah iyo bilooyinka hadda dareeraan iskuulka may si rasmi ah isu doonayaan degmadan waana may ku faa'iidaysan doonaa kumanaan kun oo ardada oo xaqdhamaysay dugsiga hoose degmadan Bardaale
dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Bay Cabdifatah Maxamed Ibrahim Biyano iyo waliba uu soo bogaadiyay in Bardaale iyo weeldhata dugsi sare
Bay
aanto nasiib ku yeelana inaan dhagax dhigno dugsi sare degmadan Bardaale aad ino farxad gelinaysaa maanta inay Bardaale hesho iskool dugsi sare ah maxaa yeelay dugsiga sare degmada Bardaale waxaa loo aadi jiray degmadaas Baydhabo oo ay degan jireen ilmaha degmadan waxaan aad ugu arkay dugsiga sare uga hadduu kala jiro inuu xamar aado arrin Baydhabo aado hadda maanta waxay nasiib u yeesheen in wasaaradda waxbarashada ay ka taabageliso dugsi sare oo arlaanka dhagax dhigeen oo taariikhdu qaybtay baatan shamaad laba kun labaatan iyo saddex wasaaradda aadan ugu mahadcelinaynaa sida ay u horumarinayso dugsiyada sare ee degmada Koonfur.
Anka dambeyntii wasiirka wasaaradda arrimo guda Koonfur Galbeed iyo hay'adaha waliba maamulka unku mahadnaqay in ay ku shaqeeyaan sidii Bardaale aan weel dhada lahaytay dugsi sare.
Onogo wuxuu ballaarinayaa wasiirka amniga wasiirka waxbarashada gargaarka jamiyaha gobolka iyo ujeedka oo aan koodinayaa ta nabad iyo inay ono maslahad iyo inay bulshada aan karinna maslahadii baba nasiib aan aniga tii qoray inuu ha ka eegno wasaaradda oo iskool dugsiga sare oo degmada Bardaale iyo qashada iyo cad iyo dhagaxdi ka hayn geedka inuu ha ka eegno farxad doonaya inay hadda uun nabadeyntii oo taqbal la waayay waxaan bilaabay waxaan sidoo kale oo aan xaal madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Cabdi Aziz dadalku u soo galay baladkan wal ogiyo wal ku shishay fay koram ee tan oo kamid ee geeka barashada iyo barashada oo jeer wali gargaar ee kala geeyay oo ku fadhiyay nabadda iyo inay ka saabsan oo qabashada iyo nololiyo alxamdulillaah warka guuleysiga haddana nabadeynta oo qoonin may aaminsanahay inuu guuleysto doono umadeena warsho aan dirtay walaalno qoonina nabadaas waay madaxweynihii baaqi umadu hadalaysay bulshada hadalaysay iyadaan dhageysiday waana ka taas jawaabtay aan qoonay inay maslahadda dadkan lagu shaqeeyo in iyo nasta in ka boono ma hayso bulshada hor marfadi ilaahay u sii hay'ada badan ma inay dareere hay'ada kareedo oo hata iyo wadan barnaay umadu gar wadan iyo wali kara jirtaa jiro qoydoona waxa jeena ilaahay u sii inay umadu dadku ku noolna dadka soo horumarka nolosha insha Allah taas aan qoynay dagaal baan ku hayna, dhibaato baan ku hayna. Maslaxadaas ayaan u maleynayaa dadka bulshada ka noqon karaan dadka iyo faa'iidaysan fursadoon.